Ati baba subuza batunde mmere yensigo mu kisonyi wano mu Kampala basabye kasisi okwongera amaanyi mu kukola n'okuyonja enguudo eziyita mu kisenyi kyebasobozese okutambuza obulungi emirimu gyabwe awatali mbeera ya kutaataganyizibwa kwonna. Abasobozi bategeeza nti ekisenyi kye kisinga okuvaamu emmere y'ensigo esinga okozesebwa bannayuganda era nga mu mbeera eno beetaaga okulowoozebwako mu byenkulaakulana okusobola okulaba nga batambulira ku mutindo. Bano bategeezezza nti bafulumya emmere etuukana n'omutindo kyokka obuyonjo bw'ekitundu kyabwe bukyabuliramu ddala.
Emirimu gye tukola yeetaagisa ssente mutindo nnyo ate okubiteeka mu process birabike birina systemu ebitambuliramu okugeza ng'amafuta, okugeza ng'amasannyalaze. Balandoodi zibaffe tetujja kubogerako bubi, tugenda tukwatagana.
Omuceere ogusinga okuliisa Uganda wano gusinga kuva wano mu kisenyi gukufubutuka, so ffenna abasuubuzi tuli wano mu kisenyi ate ng'emisolo tugiwa. Tusuubira nti gavumenti wetuyonjeza ku nguudo ebifo bino ebibaatibaati tetujja kusaba gavumenti ebituzimbire.